It's always the ones we love the most that end up hurting us the most.
Big Devi Logic to the world.
Wali ulimba Echo kulo uzo njagala wali ulimba Mwaga molikati wanangela wali ulimba But I guess I see it now. Mikwano jojo na jawanda ga wali ulimba Jokole na nevaganda wa wali ulimba You should know I know it now Nsemye na loosa Sachi loosa na kontyo hizo kumenka Nalimba nyina funye yoka guja wasinga Awasinga ngememe ya nterera Ngaya kutegera But it's over
Chivanda Wakwena lina wa mutima wama Waguleka wakasana ni kagwocha Ate tomanyi kuswala Otulumia misana teli kuswala Katyo mutima kwa kakanyala Chirame wasiri waza Nchachitaka na woboli no mutima Wene satani wenkanya mize gasia Sigala joli za tunji wa maziga Mwe wakutundera wakocha kativa Chandachi na tamo kuluma Novu sungu wenkulina kumutima Kale watami utusimia zila ini Neunyeche na kulava murele Nsemye na loosa Sachi loosa na kontyo hizo kumenka
It's over now.